sabankuwala nakino omutanda abaganda ettaka balitunze ebyapa baleka mu bbanka wawodoloolo n'okiraba songa ne bwalibeera atunza buzabagwera sife aleka muganda munaawo naolwomugwira ebbanja ng'osabosa mu gyengumi ebbiri nti tuli baako ewaffe ate nga toyina nnyo obujja kubeekoledde ebyabwe bangi bafudde byakufuna so nga baakolanga tulaba era ekyo kyekizadde okwetya okumanya nga baana battu mbasomye naafunye okufa okusinga obusava abaganda talusembeza kumbi ofiisi eba y'amawanga magadde ekintu kyotosanga mu bali sebonsaba nkuweze munyimbula bakoona ebibuga obugona ojjukiranga nnyimu byonna ebuma okutaasa obuganda n'otwemuka